Mkatandikana wanje love ya tumugia. Ngabwile mbukia nakasana nkakai. Tukasaini ngalavu tutari na mpapulo. Wane melona kule meloni, etuwe nituele meloni.
Ibana weni up to day, boli mukari wanjen up to day, ole kenda ile. See any western boy, I'm never to lie you. Ibana weni up to day, boli mukari wanjen up to day, ole kenda ile.
Walagi.
Promotions.